Jeremiya 17 verse 1. Isono sakwaJuda silotshiwe ngothi lwensimbi lokuloba ngesihloko sedayimane siqoshiwe ezibhebheni zezinhliziyo zabo nasezimpondweni zama-altare enu. Verse 2. Abantwana babo besakhumbula ama-altare abo nawo ashera babo ngasemthini elihlaze emagqumeni aphakemeyo. Verse 3. Intaba yami yasendle, impahla yakho nengcebo yakho yonke, ngiyakunikela kube impango, kanye nezindawo zakho eziphakemeyo, ngenxa yezono emkhawuleni yakho yonke. Verse 4. Uyakuyeka ngokwakho ifa lakho, engakunika lona, ngikwenze ukuba ukhonze izitha zakho ezweni ongalaziyo, ngokubani phembile umlilo lakeni lwami oyakuvutha kuze kube phakade. Verse 5. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama yakhe ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Verse 6. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane, angaboni ukuthi kuyeza okuhle, uyakuhlala endaweni ezishileyo ehlane, ezweni kaSawoti elingahlalwa muntu. Verse 7. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Verse 8. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini, ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abeluhlaza, angabi nalivalo ngonyaka wesigagadu, anganqamuki ukuthela isithelo. Verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi yimbi, ngubani ongayazi na. Verse 10. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso, ukuba nginike kube yilona lowo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Verse 11. Intendele efukamela ingazalanga, unjalo wenza ingcebo ngokungalungi, iya kumshiya phakathi nezinsuku zakhe, abe isiwula ngasekugcineni. Verse 12. Indawo yendlu yethu engcwele iyisihlalo sobukhosi esinenkazimulo esiphakemeyo. Verse 13. Oh, themba likaIsrayeli, Jehova, bonke abakushiyayo bayakujabha, abachezuka kimi bayakulotshwa emhlabathini ngokuba bamshiyile uJehova umthombo wamanzi aphilayo. Verse 14. Ngiphulukise Jehova, ngiphulukise, ngisindise, ngisindiswe, ngokuba uludumo lwami. Verse 15. Bheka bathi kimliphi izwi kaJehova na, malize phela. Verse 16. Mina ke, angiyekanga ukwalusa ngokulandela, futhi angilufisanga usuku olwesabekayo, wena uyazi okwaphuma emlonyeni wami kwakuphambi kobuso bakho. Verse 17. Ungabi luluvalo kimi, uyisiphephelo sami ngosuku lobubi. Verse 18. Mababe namahloni abangizingelayo, kepha mina mangingabi nawo, baphele amandla bona, mina ngingapheli wona kodwa, behlisele usuku lobubi ubaphule ngokwaphula okuphindiweyo. Verse 19. Usho kanje kimi uJehova uthi, hamba ume esangweni lamadodana abantu angena ngalo amakhosi akwaJuda, aphuma ngalo futhi nasemasangweni wonke aseJerusalema. Verse 20. Uthi kuzwanini izwi likaJehova, nina makhosi akwaJuda noJuda wonke, nani nonke nakhile eJerusalema elingena ngalo amasango. Verse 21. Usho kanje uJehova uthi, xwayani ngenxa yemphefumulweni ukuba ningathwali umthwalo ngosuku lwesabatha, ningawungenisi ngamasango aseJerusalema. Verse 22. Futhi ningakhiphi umthwalo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha, ningasebenzi imisebenzi, kepha lungcweliseni usuku lwesabatha njengokuyala kwami oyihlo. Verse 23. Nakuba bengalalelanga, bengabekanga izindlebe, kepha benza likhuni intamo yabo ukuze bangezwa balaywe. Verse 24. Kuyakuthi uma ningilalela nokungilalela, Usho Jehova ukuba ningangenise umthwalo ngamasanga lomuzi ngosuku lwesabatha, nundwelise usuku lwesabatha ukuze ningezi ngalo umsebenzi.
Verse 25. Kungene ngamasanga lomuzi amakhosi nezikhulu abahlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide, bekhwele izinqola namahashi, bona nezikhulu zabo, abantu bakwaJuda nabakhile eJerusalema, nalomuzi uyakuhlala kuze kube phakade. Verse 26. Bayawufika bephuma emizini yakwaJuda nasemaphandleni aseJerusalema, nasezweni lakoBhenjamini, nasehlanzeni, nasezintabeni, naseningizimu, beletha iminikelo yokushiswa nemihlatshelo, neminikelo yempuphu nenhlaka, befika neminikelo yokubonga endlini kaJehova. Verse 27. Kepha uma ningalaleli ukuba nilungcwelise usuku lwesabatha, ningathwali imthwalo lapho ningena ngamasango aseJerusalema ngosuku lwesabatha, ngiyakuphemba umlilo emasangweni alo, uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema ungacinywa.